ushaya silwa nendlala kukude ekhaya kukude ekhaya igoli liyashaya silwa nendlala
khumbula ekhaya khumbula umama ndimgqibela esixabene kodwa ndiyamkhumbula utata sayophanda namncedisa unozala tshona malanga nasendlini banexhala andisafuna ndisabhali khawuthumela intwanana December ufikile siphi impahla zabantwana cimbe erhawutini kumnandi nditya imali namankazana katilele ziko wapha siphila njengendlala indoda ikhali fela ngaphakathi yexha kunzima kuvele kunqabe nabangane funga amahluba I never thought it would be easy but this is too much I've been locked outside umastanda uthi ngabuya imali yerenti ndingenayo siphusha kanzima kodwa ikabikho engenayo haswed ukodwa ungazi kufana nongaboni kodwa irhawuti ndiyalibulela ngoba le ndifundisa ubomi
kukude ekhaya kukude ekhaya igoli liyashaya silwa nendlala kukude ekhaya kukude ekhaya igoli liyashaya silwa nendlala
bhali SMS enesithembiso sobuya hliziyo ibuhlungu ubona olile khula tata wakhe ngekho kodwa izinto zizolunga bengikhura ne-time cause he was never home kodwa ngoku ndifana naye I've been gone for too long time lost I can never bring back ithemba lami nje kubuya ndine-back khumbula ikhaya but I have to be here
kukude ekhaya ngale kwezintaba kunini sama kunini spanda kukude ekhaya ngale kwezintaba kunini sama kunini spanda kukude ekhaya kukude ekhaya igoli liyashaya silwa nendlala kukude ekhaya ekhaya igoli liyashaya silwa nendlala.